ikomeye imana yarategetse abanyabibembe kuva mu ngando zawo
bajya kure y'amahema
chachu nacho chugarijwe
iki cyorezo
kitubuze bwisanzure
natwe bana bimana dufatiye mbere mu kugirwanya dusanga tumirinda
zarafashwe zo kudukingira duhaguruke twese hamwe tuzubahirize
haba mu nsengero zacu cyangwa aho dutuye
dufatane amaboko muri intambara nk'abanyarwanda nayo tuzayitsinda
ubuyobozi bwacu tubushyigikire